yande joni to min ta chapan tati studio kalangu habaruji e fulfulde elay kibaruji hande ni en kala hala hono fedde jojjinana gam batte ƴewa ciede ko han himbe yobalele ko lin joben teddi be gasini golle mabbe be kolli gollangal wi amadu kollangal wodi san en paman ko dun laati non ni faane departemental zone region mazener do ko nan gese kewde babati bangi der mudum kano sarus kawji do fil demal tombe bi dum huljinaaki wakkati mo kalte o enda yewtal men pinno altiner fo hala hala sariyaji hande en kaltana hala on faawar jondu ko nan ni bi en no wodi debbo njoyabo na bi en deke njoyabo ko biiden hono wiete chulnaado dum do ko kalten do mudum korjan won e modon suman amadu janganta habaruji di e fulfulbe nani elay ko kibarji en kali en kolli wiide ke ni honno illun lewru uttu dubnan eno go kan wonno ko fedde ne en jojjina fedde du kono latinde wi ama golla e do ndarde ne wattu ko tawi himbe fama ciede ko haani yobede har filla ko ndartu le kolliji jangete no yobene leydi Niger do enda fedde de ne illu lewru me ko jabbi du wonno ko be gasini golle mabbe be jaari golle du konnambe kollowi hono du konnani golle de enen de ci fama san yorno Bizo Musa latudo kanyo enda ka en won lay fedde mawde hawjinde le kolliji joben teddi enda o halani Asmane Sina
na classifier
jangirde pamare yaade mawde de endam fu do leydi Niger fi hawjum en min tigile ke dum min ponditi faawu golle ponditol fi hawju majje dum hawti daade jon en jangirde tawade do jonde ko en wada min pamri dum do cede de sarobe kaani yobande cukabe mum jaha jangoa der fannuji jandeji di endam min kolli dum du gomnati deni dum dum tokkitake kulal warde kulal golle gadaade de endan to de Allah jabi torra sarobe ututu be kebi buitaari sanne miden kedi joni ko gomnati wi'a do majjunni non ko watta illa nato lokkol hikka dum fudda nawtoraade labjo naadi di enda jangirde de enda he ko en fudda windude cukabe ben jina gannu kedi ko gomnati wi'a do majju
de ces frais la
nana fila jande ni UNICEF kan wona fedde le duniya jewar fila ko yartu sukabe yeso kandu wurtini hono mbi'en bata kiol mudum der mawdum du be kolli dimma lekkoliji mabbaadi dum du wurtaki nan noga etet lewru uttundu enda be mbi se hisama doggu dara jangirdeji kemi jerte e chapande jenay kan woni ko mabba e der leydi Niger tande enda dum wona ko hebay gollude der majjinta lekkoliji kemi jerte chapande tati e joyi pamari non non du kon lekkoliji hakkundeji chapande joyi e joyi dum du waddi ko jangobe ko tujunaaji chapande jeddi ka en won ko hebbay yaade wado jande mudum en dum dadi den ko rawane dum endan sanne dum du konnani le andinore worde wi am region mo Tillaberi tawa maradi e difa kanyum won ko dum jeewi kan woni Tillaberi kanyum buri le kolliji mabbaade duddi sabodi ko to le kolliji kemi jeetat di ka fu Tillaberi no yon kayni sengare e do fille ko darto dungu ngu enda ngam balde de en an kuje kewdi ndiyan tobi sanne dum waddi ni hono gallure tesawa kandu konda ni ndiyan dan duuda ni dum sanne e le nyalaade de na mbi le lewru ndudo dum waddi ni kenyande en ndiyan duudan tobi to enda waddi bonondaji ciudi e kulantereje godde lawali inusa ka wonno mer mo tesawa o mo andina do wiide ke hono e be do be dar nodo ko tabbe ndena bibbe wuro ben kase be gadna dum e ballaga mo yewtidi du konda ka wonno bandi men Saidu Sanke
Tesawa petem wuram lasu go hewa nata hebbino goto yaade dede kewi du wala futo diele majje burtortu hikka yettore Allah min kebi diyan sanne bale e ciudi duddi du chami rawani min gadi labi to diele de enden ni bawi tokkirde burtu nata o petede enden kebbina de min jami du wodu be ciudi lopal be enden e ciudi en cembida durwo wurtade ciudi di enden der sigila du wallirde kominiji di enden mo gomnati joini hawti daade banki leede duniyaaru kebi balla ko watta milliarduji jeetati ceede sefa to hana wadane lawol fu pave sey wadane de gotol du hana wade sey gotol gol enden wade ko watta ni diele de enden ni de tobama jahana to pete de enden kibina
na tattara sa kes golwi
faane filan dunguni e bonondaji ndiyan de jonke njatna region Tillaberi dum du kono departement belle yara e le commune mo tondi kanja don won ko watta gur tati kan woni ko faane ndiyan bonnini gese ton sanne dum du konda e le lewru uttundu woni won ko hono ndiyan dan du nibe wi'ama ko watta himbe hemre e sappo di don kan woni hono mawba de lati dum memini sanne jonke sen ketne nanen Isa Nuhu maire mo tondi kanja ko halani bandi mbite do Hassan Mamoun do fi on wari
lalle utta handora idu hayras
del lewru ut bononda diyam wadama der wuroji tati kanji goni mori ban ton di karay tutafendu der hisa momin gadi min kebi geseje ko watta herme e chapande tati e jetati di diyam nyami bononda oni e watana jon en bale herme e sappo didi der nokkuje to durate diyam dan wadai bononda fardon amma lawol witte tengol ku buce diyam mawi nokkuje den do fa yotto der bata maji ton di kwaray na ko yotti dabbaji kebata ba no bittori farno kuje den
an kan almanay sigba gana
favar jahal fina ndunguni de jokka e jatna region mo zender jokka ni departemental tanutunoni nokko to tawa ko watto hectare ji hembre chapane jeegon gese e deme ko tawa der mudum kam wonno ko taykita fama ke babatti kay kobe go natno bonna dum yerno mer no kurnde holliri o wini ko woni hen woni joni to kalten do hono sarus ka jeedo fila ko ndarto demal ton enna hono tanuto no wonno sigili sanne gam batrende hono favar ji autorisi di enda la wali bukkar won ko wete nan ko halani bandimi Mansour Al-Hassan
kamudi dum kas
terleurje leurje dabiru fuugure ame awi noodi nokkuje gon e dungu mudun daraki e de gada nokkuje sappo har ko darta dungu hikka sayni men bi ayettore Allah gan tobo go wadi hikka no buru ko rowan dudude ga hantode leurje rowan fuudian da en da wala sembe sanne hikka tian da en no donno jipporo no yidira wala du toni e dam bonnina gawrdi en noodi fuuduni fiide komme noodi du puudun sawtude kasen noodi puɗɗuni fuminde gabbe min keɓi gadduɓe boytaali muɓɓen kowoole e baɓatti no ɗonno bonnanaɓe ɗuuɗal majji fuudu nder fuɗo tawa meɗen ɗon meɗen durwa watta musula majjum heɓo
ko achawo kanta
nanni fawar joni ele kibaji kettinoɗen na studio kala ngono tawa jon kay ni hono komiti goɗɗon ɗon fedde joƴƴinanto ende adarbisnat mo département latiɗo ko nanni tawa kana himɓe murtunoɓe hiɓɓe ka en wonno waɗi hono fedde nde gam wartude jam e seyo jonka région mo Agadez noni adarbisnat toni ɓe gaɗi hawrtere mabɓe kamɓe hono latiɓe habtonoɓe hiɓɓe ɓe enda gam batte ɓe gadda ballaga mabɓe mbi ɓe yaade e sugeji gonno reeni heɓɓe ndena leydi mabɓe fa woɗa amman en gat goto e mabɓe ɗiɗaɓo noni horejo fedde nde o haalani fawre joni hono bandimi Moussa Mamman ɗum wonno fi e koro hawrtere mabɓe nde
c'est qui frelle le développement dans notre
wonno faddo bantari hebo der département amin o kan woni filla paso labi gollawol wadi min kawri murtunobe hibbe e leydi adarbisnat minen kabbi anniya min golla gan joddingo jam do gattol jungo horebe département on e région mo Agadez kerol ale na sudu tawanu der chakantaraji de fu minen andani dum denni ko min kaja woni halaka yotto to himbe be fi o ewata minen kaja jonde jam chakantaraji amin de minen gidi koreji amin pasotobe der nokkuje de fu acca fi o ko wodi woni himbe gadane yewtereji pindinol do fi
de leur propre gré
nani jokka en kala hala cellal balli bibbe adama be hono nyaaw ko wete gut ene mbedi fulfulde ngata o enda ko dum wadde to dum loktorobe andube holli wiide ke nyaamugol tew mbodi kanyum won ko wadde to dum sanne do leydi Niger du himbe ne nyaama dum faana jabbina ko haani nyaamude le nyaloma fu dum wonno ko faande ni docteur Abdourazak Bello latido kanyo jo andal non sanne do fil ko darti nyaamdu bibbe adama be nani ko halni bandi e mbete do Sakina gazebo dum wadde to gut ko wete ngata e fulfulde
parmi les maladies
der nyawuji di nyamol daabu dungu wawta waddani neddo no der majji nyaw gut no wodi kulle gum der daabu ko inditira pirin kan waddata eidol sikre der ijam bandu neddo wada nyaw gut dun do wadi fedde duniya hawjine fi cellal OMS holli kaddi daabu gu neddo handi nyama to witto kaddi mun ana garamuji herme yago garamuji herme e chapande joy der nyaloma farbangel leddi uudal himbe no bura garamuji herme e chapande joy ko nyamata der nyaloma on latanto himbe sakulla do fi cellal balli mabbe fudo deni neddo buri dubi chapande nay
après la quarantaine
fella fina taw adaaji en jahanto en dan gaya region mo doso nokko to wada hono battida bo ko darto jeddire dendi dendi odu konna ni hon ase o ton gay won ko be puddi wadde gollam mudum gambe kola fina taw mabbe adaaji mabbe e hunno ko latido hawri jam ar hewde sanne nene kaydu fawar joni mere mo gaya mbiete do hono faande ni Burema mun kayla o halani bandimi Habibu Garba jatto en dan dum wonno kormaji dum ngol be ngada elei hono jeddire dendi
Jeddire ittanane fina tawa leydi dandi no wodi nafa kaji kewdi misali kyodol en dan be boyi gidai keban gidude no wodi duni feedari harko.